sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeeraa amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessa kan jiran dhalattoonni Oromoo torban achaanu keessa hidhattoonni naannoo Amaaraa inni Faannoo jedhamee beekamu namoota hedduu ajjeesuu isaa ibsanii jiru. Dhalattoonni saba Amaaraa naannoo sana jiraatan gama isaaniitiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waamanuu fi poolisiin addaa naannoo Oromiyaa akka isaan miidhaa jiru dubbatan. Dhimma kanarratti Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa'aa kan taanee fi torbee darbe keessa haalli illaan dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015 miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa Faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniin.
Inni nageenya kun baay'ee rakkifatee jiraatti baay'ee ulfaataadha. Gaafa mootummaan birma seenaa jara finfaalee kanaa biyyaadhaa kaaseena. Nageenya isaatti jiraata yoo ta'e malee amma daandiin guddaa maqaan ta'e kiiloo meetira 12 waliin dhufanii hojjetaa jechuun naannoo kun baay'ee ulfaataadha. Biyyattiin keessa illee karaa irratti beekamaa jirti. Daandii akka karaa irratti beekamaa. Waa tokko geejjibni hin jiru. Karaan daandii cufaadha. Barataan kun akkasitti karaa irratti yaa'ee karaa irratti bu'aa. Maal maatiin kun maatii lamadha. Amma aniifi aniifi koo jechuudha. Maatii lamadha. Gaafa 12 maatii lamatti magaalaa godda'ama. Gaazexaan yaa'e qubataatti dhaqannee maal maal inni galee dhaqan barbaannee qabnee dhiisnee kan jechuudha. Amma illee jira.
Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa Kiiramuuf Giddaa Ayyaanaa keessatti wal-dhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa bahuuf rakkachaa jiraachuu ibsanii muddee 12 bara 2015 namoonni 19 hidhattoota Faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jiranitti humni hidhate abaa'oo shanee jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti halilla raawwachaa jira jechuun ibsaniin.
Dhagaa jigiitu balaale katamoo. Maasanyoo kan ennaa Giddaa Ayyaanaa waradaa matta'u biyyaa'een ennaa shanee sakanaayitoo maalatama. Mattuu waata akka adii gabu.
Giddaa Ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Keessata darbe humni addaa shanee wal ta'uun karaa aanaa Giddaa Ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada. Kan danda'ame reenfi keeraa kaan ammoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan halillaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan ufaaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera. Qabeenyi barbadaa'eera. Qabeenyi saamameera. Lubbuun namoota hedduu badeera. Jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanii Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
Itoophiyaas hundas adageenya waltaa eeggatu. Saabiyoochinna tinaanish budunoch ittayyal. Innezi hulet sayloch ye Oromo shaneenna የአማራ ሸኒናት
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉት ለማ ይጀነውን ቀምኔፍ ጋሬ ለዚህ ጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለባንኩን ሸኔ ሮሞፍ ሸኔ አማራት ሸኔን ሮሞፊ አማራ በኪሳኒ ገርግራተው መሌ ያን ኢሳኒ ለማን ኢትዮጵያን ኩኩቱ አከም በርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቂጡማን ሄኒላሉ ያደ ጀዱ ከንቀበን ነገኘ ከንን በርባኒ ወለረብሱ ወለጄሱን አንጎን ከነርገሙ ተው ከያደን ካርታ ኢትዮጵያ ከንጅጂረን ولين كان جراجزني أجندة تذكو على إسوف تمساسو توسام بيكني كيسو مايو ومني بلان رومو فمارا كسومس ومني في هذا فين تالي سمار راو فيقو كمي كمي يوجراتي كراسو أف مرين سريسو فنين كينيا كان بنامي في سمون كينيا كوبي كواتشوسا إمانا جي چومبر بادا
Komisyen Mergana Momai Topia, Tienya Kan Ipsabasin, Nano Oromia Godina Le Adda Adda Kesat Adje Chanik Amahir Rechufi Bukatil Lammili Naga, Babal Lecharufi Akkar Abbasuf, Motumman Federala Tarkan Fihata Tamaf Rechu Akkakabufi, Furmatek Awatamaf Wara Akkawar Badu, Hubachi Sunsani Yada Tamam. Gabal Sangali Amerikati, Sahidamto, Finfinirra.
Kana gefa chajetani Washington DC rakan tamsau sagale America saganta fano romoti. Manamari bakabu otamo tumma federala ke settim bakabu otananno oromia kantani misensonni manamari cham motumma federala rakina yero ammana no oromia ke sajiru akakara nagatini ararani ku gafa chajiru. Galmo Dawiti wa ekanafi immagar garsana mota lamiwon ke isani rabu kani rattin gabasa kinde sakaba akazjeda
ammas rakkonan no romia gamana genyati mudata jira jeda mufi konfirmata wara aga fata jiran misisorni parlamanan no romia gudina le addaddati ban kamo jira wachiftu motuma gafitu itufani jiran kananis kamarena ngautanan no romia fi federala wajinga gefemu butula yelu misensi manamare bakabota walge kana raturan voe timani jiran
Ogantoni mana mariba kabota ummata afaya mana mariba kabota ummata federala obutagazin akasuma fitiantuna delomi fi bakabwan motuma federala parlamat tasfaye beljige numari sani turani imirakkone genya oromia karakko oromia qofoto ntane rakobiya tawusa akasti qabatani akajiru no ifsani tojeta ma akajiru no besisani mal tojeta me wano tojeta ma iru wani fidema me besitayi kangedo waballa kasne fi amma akuma kane nanno tigray sana mareni kame akuma kane datto tabeni shangulgumuz maredani kame rakko oromia ke sajiru kun malif karana gaini kame kangedo warana negenya tumurabira gawun indandamu ada kenyan sirna gada kenyan jarsumadan kenye wallagefane yojenne guma basudan araran wa hunde tumurune sodandamu malif ne shakasu yerundu abarbade makanjedu mariyenne bitaworo myafu datteo ilalte woggodashanandar bankana konni kotaman turre yumman amma hawazni kenya kesejirkun woggota afufta mashanta madar gargembeku yumma kana sawwa kanta yerakona genya kana gatites motuman limma kana tiye fannalate ojojjechu akaka porko motuman maridan rakoro mya kesejirkun marin tumuramu kabu maridan kanalan tuma seratin seraka bachisun tumuramu kabu seraka bachisu tani itojjechu qabawa anjedu kasne amma mariga fasin jedu itatoti oromia kesejiran amma dacheno oromia hundu qawwe fudate daggala senera enyutu enyu kanjedu wabayetu sirakita umnonni hidatani nanno amararra senanjiru namni guya tiduawla itatoni abawshane jedamani yidas kesejiran jiru itatoni haddada oromia kesejiran jiru echu kanaf enyutu enyu kanjedu addabasun sirakita kanagochu af motumani qamo jimar yechu qabo jinin mariyatera ko kana karana gahi ku qaba kanjedu kasne akkamitti mariyatam mariyatama esatti mariyatama malirratti mariyatama kanjedu motumma fi hidattoti oromia ke sajiran kun wali wajin kan mariyatani tumuran yota gari da wanjedu hinqamna qonnan bulan ganni bara kuma lama fude shanyo son dufin qonna sakarana ga kakotatuf ibawu mu kabu jarsulin biya botinga da botina manta motumma rattis hidattota daggala jiran rattis ibawu mani kun agati dufu akakab ironi walit dukasu abachu dande wuti dajira kanjedu imota kana kasnerra kambrani imota debi tonsuti godinonni wadaggar san shawakaba ke sanal shawaba ke sananon santalle godinni guji godina bidde levi luba borake nale murasni gutumma gututti ak grait warajigam kanaf mal barbada de bisani mi tonsu barbada motumman federala mananno abilemi soma akuma nanno tigray sana goda majuru itide biani nanno le kana de bisani abu wanjedu irratto gandota ulano kana wajimari anera
mewal ge kana gubaratti gaggistota motumma federala tifi kane gaggistota motumma nanno ra kana ergamani enyotnyu fakatan no erudandesu
nanno romia ra ministeroni mudamani ministera tani sadarka federala tijireni juu ogantoni party juu akasumas ogantoni media fi communicationi motumma juu Presidentini nanno Kenya jiru jarren kana wajjin mariyanne wali galte gari raginira
kabajamtu adde betel melka musi insensa parlama itu anga wotananno fi federal atdebalata gegeston menamare bekabota fi menamare federation yirettergamu dubetani kamunni motum magafin yatef kun debi kenulle yemenijiran
debi tanu tesen inuskan barbanu umenni oromia kesijira jiru soromoste sarni burani nagambe nagana kagalu da kambarbanu kanar tundum to jechu kamna kana qamni nagenya angalu barbadu jiranna balbaligenya banatan devi arratana lille karana gansimanne qamota hidatani jira walin nagenya umme nagenya bare kana devi sura fe yemmo da kanjeru nula taleju
lolle de nya kesu magudno to wallaga horogudrufi wallaga ba ana lena no sedi waldangi sinretti mulata jira jedame namota kuma yeddu ke bukise jira tablentum sagargarsa namota bukkan kana anga jiranisi amma su manike bukke jiru yeddu antefi tumsigar garsa dablata akadi atub gafata jiran dirgego biyansa deessa dabata akmon initiative project jeda mufojeta dabatichi deenye finfineti gargarsa namoma jiratu tarawletti qabe bukkatu ta ferera jede
fayyafi barnota bainan kananani fayyan kesuma kubatota mora bufata konkolata kese jiran nansani bayi mayade sada bukkun infajiru kanti buufata konkolaata sana keessatti illee dahan idin kallakkuu dahan illee ni jiru kanarratti baay'ee rakkisaadha jedheeyyata
miseensonni paarlaamaa oromiyaa kan nagaan tigraayii fi beenishaangul gumuzitti bu'e oromiyaattis yaabuu hojjechaa mootummaa federaalaa fi naannoo gaafataa jiran hojiirra oolmaa waadaan gahoonni kun kaleessa seenan ammas itti fufuudhaan akka hordofanis dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit adaamaarra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophiin keenya ittaanu kuusa jechoota afaan Oromoo mijuu jedhu dabalate kitaabawwan adda addaa barreessuudhaa fi maxxansuudhaan kan beekamanu Abdurashid Abdurrahman yookiin Abbaa Urjii Maqaa jedhamuun bal'inaan kan beekamanu wajjiniin marii taasifne irratti kan xiyyeeffatedha. Abbaan Urjii yeroo ammaa biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessa jiraatu. Abbaan Urjii eessaa ka'anii karaa kamiin ba'anii Torontoo ga'anii gaaffii jedhuu fi deebii isaan kennan irraa jalqabna. Waliin na caqasa.
Dhaloonni keenya magaalaa Harari hundamee jaama around magaalaa Harari kiloomeetira 5 mokkana eegas illee magaalaa Harari taate part of magaalaa Harari 1978 biyyarraa bahe yeroo reefu sostoonsi Oromoo jalqabamu naannoo Haramayaatiin ture 1978 bahe Jibuutii waggaa 5 ture isaan booda 1982 Kaayiroo Ijiptiin ture iskolaarshiippii gara UNITiin rakkate UNICEFiin isaan booda 1984 ingaa. Kanadaa dhufee.
Baay'ee gaarii egaa Abbaa Urjii isiniin jedhu maqaa keessan garuu Abdurashid Abdurrahman jedha. Abbaan Urjii maanni akkamitti eessaa dhufe namni kan caalaa isin beeku Abbaa Urjiitiin eessaa dhufe kun.
Bara 1975 yeroo sabboonummaan nu seentu walitti qabamnee nu ijoollee waa xiqqoo turre maqaa jijjiirrachaa turre. Maqaa Arabaa irraa Abdurashid maqaa Arabaati warraan naa baase. Haa ta'u malee ani lakkii yoon jiraaddee lubbuun jiraaddee ilmoo horee maqaa ilmoo fiyyaatiin maqaa Oromoo moggaasee fi saniin fiyyaamaan jee ilmooniin duraan hawwu egaa dhiira ture hangafaa kan dhalatu jee hin taane dubartii taate Urjiin hin ture fiyya. Maqaa isiitiin Abbaa Urjiitiin jee 1992 irraa hin eegale maqaa kanaan fiyyaamu. Almoos ganna 30 jechuudha. Intala hangafaati isii malee ijoollee sadii hin qaba ijoollee dhiiraa.
Tole Abbaa Urjii kan isin ittiin baay'edduu baay'ee beekamtan bu'a kitaabota barreessuu kanaanii amma ammaatti eega biyyaa baatanii kitaaba meeqa barreessitanii?
Kanneen barreessan hedduudha akka toora 11 egaa kanneen maxxanse 6 jalqaba 2005 kitaaba dheengee jedhuun maxxanse dheengeen walaloota walaloon barreessa ijoollummaarraa walaloo barreessa. Afaan Amaaraatiin jalqabe walaloo barreessuu waggaa hulaa 5 barachuu ture 1968 kana san booda afaan Oromootiin jalqabe kun dheengee jedhamaa kitaaba kiyya kan jalqaba walaloota kiyya kan bara 1974 irraa kan Oromummaa fudhadheen samboda isa kana wulin kabe ba bara kuma na mafishan ogboro wa faro mo ha gudu suje itane ga samboda senu makapso romo kai satti hilote dundabe wa hilote dundabe isena tani kana bagal me sun kabawan yunin soso afran kallo kitabara mi sojo kan kapso na nawa hala kai sti gudanne ifso barrese samboda hursoda samboda ga mijujira mali kitabota jaga wali ga kanin matanse awasa magala roch
baka ke sajirata ni godan sa ke sajirata ni jirenya biya alati wajin figu ke sajirata ni kitaba barresun akami danda ma miro mali gafata ne
duga dubacho da ke sau jirun baka he dugare da barresula ya woni ka tero yoro ga ka ba ta samun ke tillen baka ta jira chuwa to he garen ke tillen dukkana dukkana wa ta hu wa barresu yoro ni jira ga hato mu biya farenji ga no ka daga orisan biya farenji halkani biya yoro da man kanitu salma wajin kitabi ko gashan wa gajana rafuda malik kitaba rabuta kan sai na tikanin babare sa juru
kitaba to ke san ke sa to ko kanini arges ne kanin dika si bade fi mijuda pusa afanotati be fula dibasa gali fi sadde tama oli kan de muda kusa je chota kan gorren namona tadda kan andras matan tani juru jarren sanarra wanni kai si sakana adda go dira tanya
tokko bai jechota na no adda oli guru kiya afan oromo ti kitabban bahan glasini purale hedun qaba namni heddu afan ingilizi afan oromo afan ingilizi kiya anellen kan english oromo basu findema inni sanis furaja ni makumma satu furada kuniga kanne bratin adda je kanin furado jirate feedback mo na motar rai animoka jarakanin adda oni sa godu bai na jechota ti je kin furada
ummani ke nyamo kan ummani romo baltan kan jiru garabi ya kesas kesu mata ku saje chota kana akamiti argachu dandaw warban dinan bi ya kesa jiran akamiti jaran kan kapsi saje
rufat bare da gafe bare duda kar garam ya kuma lamat ku sadde yaru makana bi yan ture November December tradwa university haramatin kitaba lama mata akiti ne bi kitaba ramiso fi huso kitaban kan lamen gafani university haramat ya ke ga fa de ko ran jani ha gala to mani sanan bulcha university professor jilani sanan wati ga su ga shan tamu kan jira university san fa ga fa college to ra ka se a ci ta mi oromo kan dura asiti famun yero dura jani ga ke fu fu akatu fa na na da da na malle ni ni ka kasa amma ta ko kanin ge se biyar almati matan se ge se biya kana ti no ret ve ta kitab ni tax free da o ga biya na ku tax he du na ga fatan ga ti gu ala ne ti ga tin gubar jiru kan biya kan dollar ati taksan ga fadan an ga fadan rafu tan numan kan ne ti samboda hamma ange sehire a cikin matan su da saganta ga bacin tur kai sawu miju yala tir bai me ada a cikin waye je ha to male halle hanga mana miju
kun sagale america saganta fa normoti waldan wal karkar safi misoma maccaftu dama rakkin na genya Ethiopia muda tefi furmani wari kabe sata e akakin na mufi dafa de jira o gana waldicha obo de ribida mise ajechan baka adda adda ti yero amara wacha jiru gara war waransa ti akain jijiramne motumani furmata kenu kaba jirani dafa de jiru dabanata gabasa kana sahaidam totu arkagaba
wallabde waggota afandar banif nanno lita Ethiopia baka dadda tidema ture tumura dabun lamilengati kafala juru jechun walda walgargar safi misoma maccaftu lama ipsejram presidente waldicha obodribi dawse kajadani tir rakon naga biyetike satu waggotani mudate furmani karanagan hasawu rahmotuman naga ummata exsuf qama kamuchala itigawata umma wanqabof karatin tumuram barbadu qaba waran kunjechun ipsenirum
karal lamanu walitta demani inni ugaan ko suna jala jalla jirus uguma jala jalla demo su jala jalla ne jidame ga fatame yo uguma jala jalla te sai ugaan bakatta de bitu komne no jetu kana bodde no jetu no jetu gaji da bala kana isa mirga ko tu chabe kana kana ga fatta jedu lakki mirgi ke kana kana male kana ga fatchu sirran jiru jede inni mirga ho chawe jirus mo yo darba ga fatate bakka sila da bachu ka buruti da bate karal lamanu walitta demu qabu motum ma jechu da bala hala aka yo na ka normal akuma buta dunya tolale badi kara kami fudu fugara chala sisi tigafa samamali fi bibili kafalame ilmani kutame fi atinuoga ni atinubusha tinagano fi dijetame itigafa damu wani rajiruf isa chikala titigafa damu kawa isa isa nulusana akakabana buhatu itigafa damu nikansati inje dani
wagota la mandarbanif waldichik amni im ilalatu mal addadati nagabi yeti akabusuf gafa chakan turetawu ipsudan motuman na motat unfafi jarmiale kara media hawasafi kallati addadatin hasaj bin sababal lisani fi mita gessan ratta tarkam fi barsi safurachu akakabus ipsanirum
kalkaba warani kaba dura urumaya ke satti kalkaba inni kaba karana gatta de majirachun sa wangari isa inda kanalle kuma halati dabachu kaba garu atamichi dabata da durandu sire kan dubata turre warra lafsi jibinsa lafsi sanirattun dai lafsi namarattin namakakasu ojjetu kana yeroodhaan seeratti dhiyeessa jecha kun dogoggora jedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre mootummaan gura tokko iyyuu nuun kenyine jarri kana dubbatan jarri akka kanatti akka namni garaa jabaate walajjeessu godhan ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru badii kanatti itti gaafatama warra ajjeese qixxeetti warri gareen tokko gareen tokko irratti haa hidhasu jedhu warri gara jabeenyaan fixaa jedhu warri yoo nam tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha warri safuu kana cabsee dubbate seerattaa dhiyaatudha yaanni kee
walitti bu'iinsa naannoo oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi marii fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseeraam gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballisaa banaa ta'uu himaa turuunsaa ni yaadatamaam gama kaaniin ammoo hidhattoonni naannoo oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuunsaanii ni yaadatamaam koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kun sagalee ameerikaati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsii yookiin NASA'n waggoottan 50 booda gara qo'annoo ji'aatti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan ergama Artemis jedhamee moggaafame qopheessee irratti hojjechaa jira. Baatii darbe keessa inni jalqabaa yookaan immoo Artemis 1 jedhamee inni moggaafame gara ji'aatti deemee sadaasa 16 amma muddee 11tti guyyoottan 25 fi ji'arra marmaaraa turee gara lafaatti deebi'eera. Dhimma kanarratti hayyuu saayinsii hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee asoosiifnee jirra. Gaaffii ergamni Artemis 1 yookaan Artemis 1 jedhamu sun amma milkaa'eeraa jedhurraa deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Artemis 1ffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'ee karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira fakkeenyaaf. Kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessa tokkumaatu odoon hojjetamiin deebi'e. Sanis rakkoo gartee kominikeeshinii waan dhufe. Asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin sigarsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeetii gateetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchitti goonu kana sirriitti hojjetee jiramoo sirriitti waan barbaadamu sani sirriitti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu. San hubachuu fi duraanuu kan Artemis 1ffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Florida jiru achi ground system jiru la ferratti khani instrumenti ti furguggei san kan hojjetamu launching park jennun ennu huni sirritti hojjecha turemu sirritti SLS or rocketti chawali wal sima turani khanjet kanalle sumarratti asirritti wotame jira sadafan Orion spacecraft to yakin doni hawa Orion ida Orion walin kusati kudan tudeme kusati kudan kuni Orion walin European service module kan jedamu jalatti jirani ogu orbiti lafakana lakise orbiti jiasene wanish kurnan san lakise yachu kurnan san gari jarro kubata gari mo juma kana nanae waheddu qorata yachu kibsati to kokofa kharakon ti dofte sanis communication hangama communication is all in argachu indandamne kanafu Artemis sada lamafa sadafa afrafa shanafa kas tufumaw gonuni dandayachu ergoni dandayachu
baye gari me kana wal kabatega ani modagenye isini gare yokan timi wa e kilensa hala kilensa hawa qoratu kesa kani ojjetanu garen kesan kuni nasa kesatti mo e badasa le argate ejira me waye sananu timu dandes
kanafu grouping kay timin kay nyakun space weather team jedama timin kuni 24/7 wanni goda turre gargara turre mesho dosimeter kan jedaman isan heddu orion kaysa orion alasa kaysa sa bakke eddu kenye turre kanafu data nu erga turre dosimeter insani data kana live ida la turre nutil analysis gona kanafu kanan alamas amawanni badasa ti arkanef badasti chuhuni prestigious badasa kanjeda munasada group idaf kanama inni huni wani nu kanamef modelo te tokotok hojje chajira modeli gatte wanni godu dando mali halagarte halagarte kelensa adura dufu hatawu radiation adura khaw khana odon ka indura guya khana ni khaje kan garte forecast god isa khana modeli to heddu hojje chajira manillen modeli laman mata khiyan hojje de makan khiyan kambe lamajira ma toko guya sadi dura behejira kanen kana kan fakkata ni fi bara sarkane yetu
domarati ga pintoko ega Artemis kun ega ergamne Artemis kun jal kabe asi odubai argine to kuma inni biyotan Africa wali galte Artemis o kan Artemis accord wanje damu ya wanje damu mallate sani kana kesa Rwanda ni fi Nigerian Africa kesa biyotte jal kabati wanje odun to kuba eture maje chuda ergamne Artemis kuni biyotta Africa biyotan guddata jiranu biyotan alati fi brati fi mal fayyada wali galte ma ke sanjechun kuni yuma inni matansa
namota heddu rain gafi ta kota korkatani yo Artemis ratti suno jetten mal Ethiopia da fojetten worratu nanjo fada jira Artemis kuni khan khalman mal la America tinit khalman la fahanati rat humanity kuni ilmanama tif male lafam bi America kon qofamit kanafu onni according kuni umame fi male America malgoti biyote head hunda lafakhana rajiru according san kaisa kasenan goti kanafu exploration kana kaisati anillen harka khayeningalcha anillen fondura researchi wahi atahu wan fedenu isinno jininino jel yechuda waada galuda kan waada tigalan biyotam angamma biyota diddami sadi tugale diddami sadien kana kaisa Uganda Mali Rwanda fi Nigerian seneni jiran yechu
sagalen America sagantan afan oromo galgala keessa saati lama polakka dajal kabe amma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dani dabarsu kanarra afirratti rawat kan sinke summe sature an bakkadu murudati qopi boritini amma walitti debnutti nagatti bula
Thank you.